sawirkii sagaalaad. Maalin oo maalmaha ka mid ah, yaaninkii Butros la araw way kooy ma'budkii eebbahay. Usigoo jiifayaa way aragi riyo. Riyadaas yaana eebbahay waa inkawahyoodi. Wadkii inkawahyoodina way ka mid ahaay xayawaan, xayawaankaasna mal aami korne. Markaasiyaa Butros way ari ka ee untadun hungurigun aan. Saas dartiyeed yaalinkii Butros la araw oo dhagankii Yahuudda haysto yaa way ari ani kan hunguri ahaan ma in aamaw xayawaankun. Sidaas dartiyeed yaa dadkii oo dhan way ka ari ani way aragay riyo oo saddex mar intimid. Samadan yaa kikoyti way ogaayay.